Ngati pali nkhani imodzi yomwe imavuta kwambiri m'malo osiyanasiyana mipingo muzipembedzo ndi nkhani ya mavalidwe. Kodi nkhani iyi Baibulo likutipo chani? Ndakulandira ndi manja awiri program yathu yalero yati Santhule Baibulo. Imodzi mwa nkhani yomwe isanthulidwe lero ndi nkhani ya mavalidwe yomwe ili mu Deuteronomy, mbuku la Deuteronomy. Ndipo lero mbale Osman Chilola Manda akhala kusanthula Deuteronomy chapter 21 kufikiranso 22. Bwanji ndimuyitani kuti atsogolere musanthula Baibulo mugawo limeneli mprogramu yathu imene yatisanthule Baibulo.
Moni moni okondedwa inu anzanga pa ulendo. Lelo ndakondwa kwambiri chifukwa inu mwasankha kuti tiyendere limodzi mu ulendo uno. Tsono mu programu yapitayi timasanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 20 kuyambira verse 1 ndipo tidalowa mu 21 kulekezaso verse 21. Pamene timakambirana za malamulo akunkhondo, za munthu wophedwa, mkazi wotengedwa kunkhondo, ndi ana wosamvera. Ndiye lero tipitiliza ndi Deuteronomy chapter 21 uyu kuyambira verse 22 ndi kulowa mu chapter 23 kulekeza verse 1. Mmene tiwone za chilango chopa chikidwa pa mtengo, tuonanso za ubale, za kavalidwe, malamulo oteteza mbalame, komanso ngakhale zakamangidwe ndi zaukwati. Tele poyamba tikambirana za chilango chopachikidwa pa mtengo chimene chikupezeka kuyamba verse 22 ndi 23. Munthu akakhala nalo tchimo loyenera imfa kuti amuphe, ndipo wampachika. Mtembo wake usakhale pa mtengo usiku wonse, koma muyike ndithu tsiku lomwelo, pakuti wopachikidwa pa mtengo atembereredwe dziko lanu limene Yehova Mulungu wanu akupatsani likhale cholowa chanu. Munthu wochimwa akalandira chilango chopachikidwa pa mtengo, thupi lake silimayenera kugona pa mtengopo usiku wonse ayi, popeza munthuyu amamutenga kuti ndiye wotembereredwa. Komabe chilango ichi sichinali chachilendo pakati pa ana a Israeli, chifukwa iwo amapereka chilango chakupha moponya miyala kwa munthuyo. Tsono panali chitsimikizo chonse chakuti Aisraeli samampachika pa mtengo munthu wochimwa, koma chimene chimachitika ndi chakuti munthu wochimwa uja akaponyedwa miyala amatenga thupi lake ndi kulipachika pa mtengo. Mchitidwe uwu unali kuchitika kwa zigawenga zoopsa zikuluzikulu. Ndi cholinga chakuti aoneke kuti anali wochimwa kwakukulu munthuyo. Tele iyi inali njira ina yochinjezera vana wa Israeli. Ndipo thupi lake amalichotsa mdima ukangokugwa ndi kuliika mmanda. Mwanjira ina tikunena kuti samalola kuti thupi lake ligone pa mtengo. Tsono uku kudali kuonetsa kuti munthuyu ndiye wotembereredwa kwa Mulungu. Ndiye pakuonetsa kuti Mose ndi mtundu wonse wa Israeli amadziwa ndithu kufunika kwa lamulo limeneli. Tsono taonani Paulo pa Galatia 3 verse 13 akunena kuti Khristu anatiwombola kutembelelo la chilamulo, atakhala tembelelo mmalo mwathu, pakuti kwalembedwa wotembeleredwa aliyense wopachikidwa pa mtengo. Pa nthawi imene Ambuye Yesu anali kukhala mʼdziko lino lapansi, anaperekedwa mʼmanja mwa Aroma kuti aphedwe. Zinali chomwechi chifukwa chakuti Alomawo ndiwo anali kulamulira Israeli, kotero kuti ndiwo kawo amene anali ndi mphamvu yopereka chilango chophedwa. Tele Ambuye Yesu anapachikidwa pa mtanda, kapena kunena kuti anapachikidwa pa mtengo. Tsono ichi ndi chimene Paulo akunena kuti pamene Yesu anali pa mtanda, anali kutenga machimo a anthu onse ndi kukhala wotembereredwa mʼmalo mwa anthuwo. Ndiye ndipofunika kutsindika kuti Yesu anali kuzuzika osati pamene iye anachita chochimwa ayi, koma chifukwa chofuna kupulumutsa ife anthu amene tili wochimwa. Mwanjira ina tukunena kuti, amati wambola ife, mwakugula chikululukiro cha machimo, popeza ndiye anatembeleredwa mmalo mwathu. Wokondedwa anzanga paulendo, anthu ambiri akhala akutsutsana kuti kodi amene anampachika Yesu ndani. Tinene kuti nda Aroma kapena Ayuda. Koma kunena moona ntima yankho loveka bwino ndi lakuti, inu ndi ine ndife amene tinampachika pa mtanda popeza iye anakhala tembelero mmalo mwathu. Tsono pano tilowa mu chapter 22, mene chitilowetsa mgawo lina la buku la Deuteronomy. Mukumbukira mbuyomo, takhala tikuona komanso kubwereza ndi kumasulira kwa malamulo 10 mu chapter chija cha 5 mpaka na 7. Ndipo mu chapter 8 mpaka na 21 timaona malamulo achipembedzo ndi adziko. Ndiye pano tikulowa mmalamulo osiyana-siyana, malamulo okudza mabanja, komanso malamulo okudza ubale, komanso zakavalidwe, kamangidwe ka nyumba ndi malamulo okudza ukwati. Tsono ndifuna muone chinthu chochititsa chidwi kuti Mulungu wayamba kupereka malamulo amene akukudza mtundu wonse wa Israeli. Kenaka akutsika wafika kumalamulo weniweni kumene anthu amakhala ndi malamulo aubale wawo. Tsono mu Deuteronomy chapter 22 verse 1 mpaka 4 tiona za malamulo okudza za ubale wa anthu. Mukapenya ng'ombe kapena nkhosa za mbale wako zili kusokera, musamazilekelera, muzimbwezera mbale wanu ndithu. Ndipo ngati mbale wanu sakhala pafupi ndi inu, kapena mukapanda kumdziwa, mubwere nayo kwanu ku nyumba yanu kuti ikhale kwanu. Ndipo wambwezera iyo. Pano Mulungu akupereka lamulo lakuti abale wake a munthu ayenera azikhalirana bwino wina ndi nzake. Pena ife tatamanda atsogoleri wathu kukhala ngati kuti ndiwo amene abweretsa lamulo limeneli kwa ife. Koma ayi, lamulo ili ndi lakalekale lomwe linakhazikitsidwa nthawi ya Mose. Tiyere ndi Mulungu amene akunena kuti ife tiyenera kulandira ndi kuligwiritsa ntchito lamulo limeneli mmoyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye pamene Mose akupita na afotokozera amene ana a Israeli amenera kukhalira ngati mtundu. Mdibe ino akufotokoza amene ayenera kukhalira munthu ndi munthu nzake. Apa ndiye pali kutsindika kuonetsa lamulo lokondana wina ndi nzake. Ndiye mundime ija tawerengai, Mulungu akupereka chitsanzo cha amene munthu ayenera kusamalira ndi kusunga chiweto cha nzake ngati chikusokera. Tsono lamulo likuti ngati munthu aona kuti chiweto cha nzake chikusokera, iye amenera kuva chisoni ndi chiweto chicha, ndipo amenera kuchibweza kupita nacho kwa mwini wake. Koma ngati mwini wake amakhala kutali, iye amenera kusunga chiweto chija mkola mwake mpaka mwini wake abwere kudzatenga. Mwanjira iyi munthu amaonetsa kumulemekeza mzeke uja komanso kunchitira chilungamo. Tsono izi zimenera kuchitika mwa munthu wina aliyense ngakhale kwa mdani amene. Anzanga, kodi zimachitika izi pakati pathu masiku ano? Ndipo ngati sizichitika, inu mukuganiza kuti chifukwa chake nchiyani? Verse 1. Mukapenya bulu kapena ng'ombe ya mbale wanu zitagwa njira, musamazilekelera, munthandize ndithu kuziutsaso. Ndiye nkhani ili ndime ino ndiyakuti ngati chiweto cha mzako chagwa pansi ndipo chikukanika kuyenda, iwe uyenera kuchithandiza, kuchidzutsa kuti chiyambe kuyenda. Azanga, lamulo ili linayikidwanso poletsa mtima woti ngati zikundikhudza, kapena kuletsa mtima wokuti vuto la nzanga si vuto langa. Tele Mulungu akutsindika kunena kuti payenera kukhala kuthandizana pakati pa anthu, posaona kuti ndi mʼbale wako kapena ndi mdani wako. Tsono mundilole ndifunse kuti, kodi mawu amene amaveka kawirikawiri pakati pa anthu, monga sizikundikhudza, mavuto ako amenewo, wena shauli yako, wena amachitunena monyadira, mind your business, kodi mawu onsewa amachokera kuti? Kapena tifunse kuti, anadzandiyani maganizo amenewa? Okondedwa, mwayankho limene mwaperekalo, ine ndikugwirizana nalo kuti iyi ndiyo zelu imene inachoka kwa Satana. Mwina inu nkufunsa kuti, kodi chifukwa ninji munthu anasankha kuvera Satana? Yankhondira kuti, palibe nyamata wa nyumba akhoza kukhala kapolo wa mbuya awiri, pakuti kapena adzamuda wina na adzakonda winayo. Mawu awa tikuwapeza pa Luka 16 verse 13. Pano tikutanthauza kuti munthu anasankha kusamvera Mulungu ndi kuyamba kuvera mdierekezi. Verse 5. Mene tione za malamulo akavalidwe. Mkazi asavali chovala cha mwamuna, kapena mwamuna asavali chovala cha mkazi. Pakuti aliyense wokuchita izi, Yehova Mulungu wanu anyasidwa naye. Okondedwa, nkhani iyi ndi nkhani imene yakhala ikulankhulidwa kwambiri, kote kuti mwina atumikiwe na Mulungu anangofika potopa nayo na angovomereza kuti lamulo ili likuyenera kusintha, popeza ife tinapulumutsidwa mwachisomo ndipo osati mwachilamulo ayi. Okondedwa, mundime ino ndifuna tigwire mawu akuti Mulungu amanyasidwa ndi kavalidwe kosintitsa. Tikawerenga pa Yesaya chapter 1 verse 18, Mulungu akunena kuti, tiyeni tsono tiweruzane ati Yehova, ngakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayela ngati matalala, ngakhale zili zofira ngati kapezi zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbu. Ndipo mu Mateyu chapter 11 verse 28, Yesu akunena kuti, idzani kuno kwa ine nosenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Tsono pamene tiphatikiza maonsewa, tikupeza kuti mu Deuteronomo Mulungu akunena kuti amanyasidwa ndi munthu wovala mosintitsa. Pamene mu Yesaya ndi Mateyu tikuona kuti munthu akuitanidwa ndi Mulungu amweyu kuti adze kwa iye pamene ali wochimwa kuti akhululukidwe. Ndiye mwina inu nkufunsa kuti, kodi Mulunguyo amadzitsutsa? Yankho ayi, kosatheka ndithu kudzitsutsa, koma pafunika kuvetsetsa zimene amatanthauza. Poyamba tivomere ndithu kuti palibe munthu amene angapulumuke pakutsatira malamulo, popeza sangakwanitse kusunga molondola mosapoponyetsa kuonse ayi. Kachiwiri, ife tinapulumutsidwa mwachisomo mwa ifa ya Yesu Kristu, poti ndiye anatigulira moyo. Koma tavana Ambuye Yesu pa Mateyu 5 verse 17 akunena kuti, musaganize kuti ndinadza ine kudzapasula chilamulo kapena aneneri, sindinadza kupasula koma kukwaniritsa. Ndiye pa Mateyu 22 verse yake ya 37 ndi 40 Yesu akunena kuti, uzikonda Ambuye Mulungu wako ndi mtima wako wonse ndi moyo wako wonse ndi zelu yako yonse. Pa malamulo awawili mpokolowekapo chilamulo chonse ndi aneneri. Okondedwa, tsono mwina mwafusaso kuti kodi Ambuye Yesu pamenepa amanena kuti anadza kudzakwaniritsa chilamulo, kodi samadziwa kuti ife ndife wopulumutsidwa mwachisomo? Okondedwa anzanga pa ulendo, tavetsetsani kuti ife kawirikawiri pa nkhani iyi timakonda kuphatikiza nkhani ziwiri zosiyana. Taonani kuti pali nkhani yopulumutsidwa ndi nkhani yoyenda moyo wachiyero, zimene siziyenera kuphatikizidwa pamene tilowa mu vesi limeneli. Pamene inu ndi ine tivomera kuti tinapulumutsidwa mwachisomo, nthawi yomweyo tikuyenera kuyenda moyo wa chiyelo monga mwa mawu apale Levitiko chapter 11 verse 44. Amina kunena kuti, pakuti ine ndine Yehova Mulungu wanu, potero dzipatuleni ndipo muzikhala woyera pakuti ine ndine woyera. Ndiye uthenga ndi wakuti Mulungu amaitana ochimwa wonse adze kwa iye kuti apulumutsidwe mwachisomo cha Ambuye wathu Yesu Kristu. Ndipo opulumutsidwawo ayenera kusunga malamulo a Mulungu mwacholinga chofuna kusunga chiyero chimene Mulungu akufuna wana wake akhalemo. Ndiye munthu amene wapulumutsidwa mwachisomo asabwere kwa Yehova popanda kuvela kapena popanda kusunga malamulo a Mulunguyo, popeza anyasidwa naye. Kutanthauza kuti munthu woteleyu sangakhale mchanjano ndi Mulungu ayi, chifukwa Mulungu akunyasidwa naye popeza wachita kusamvera. Inu ndinu mboni popeza ndinu Mkhristu ndipo mufuna kuyenda moyo wa chiyero. Tere ndi chifukwa chake mumasunga inu malamulo a Mulungu akuti usabe, usachite chigololo, usaphe ndi malamulo ena ambiri. Tsopano tisindike kunena kuti pamene Mulungu akunena kuti mkazi asavale chovala cha mamuno, chovala cha mamuna, kapena mamuna asavale chovala cha mkazi, akufuna kuti inu amene munapulumutsidwa mwachisomo muziyenda moyo wa chiyero. Ndipo tikunenetsa kuti ngati inu musinthitsa kavalidwe kanu, ndiye kuti Mulungu akunyasidwa nanu. Ndipo ndikovuta kuti inu mukhale mchanjano ndiye, kunena Mulungu. Ndiye mundilolenso ndinene kuti pamene inu muvala mosinthitsa motere, ndiye kuti simukumvera Mulungu amene akulamula kuti muyende moyo wa chiyero. Mwanjira ina tikunena kuti mukuvera mdierekezi popeza kavalidwe aka kosinthitsa aka kadayambika ndi anthu amkunja amene amapembedza mafano a Venus ndi Mars. Anthu awa kapena kuti asembe awo amapita kukapembedza mafanowa amuna atavala zovala za akazi pamene akazi atavala zovala za amuna. Anzanga, mutava mawu awa lero, ndifuna zikhale kwa inu kusankha kuvera Mulungu kapena kusankha kuvera mdierekezi. Ndiye pankhani iyi timalize ndi mawu a Paulo amene akupezeka pa Roma 6 verse 1 ndi 2 amene akunena kuti chifukwa chake tidzatani, tidzakhalabe mu uchimo kodi kuti chisomo chichuluke? Msatero ayi, ife amene tida akufa ku uchimo tidzakhala bwanji chikhalire mmenemo? Momwemo ndinenetsa pano kuti asileni akunjawo kuti akwaniritse kuvela ndi kutumikira mdierekezi. Verse 6 ndi 7 tiona malamulo otetezera mbalame. Mukachipeza chisa cha mbalame panjira, muntengo kapena panthaka pasi, muliana kapena mazira, ndi amake ali kuumbatira ana kapena mazira, musamarenga make pamodzi ndi wana. Muloletu make amuke, koma mudzitengere wana kuti chikukomereni ndi kuti masiku anu achuluke. Tsono pano ndipo funika kunena kuti ndi chinthu chodabwitsa kuti Mulungu amakhudzidwanso ndi tinthu ting'ono-ting'ono monga mbalame. Tere mawu awa ndi amene anatsitinga Ambuye Yesu pa Mateyu 10 verse 29 ndi 30 pamene adanena kuti kodi mpeta ziwiri sizigulidwa kakobili, ndipo imodzi ya izo sigwa pasi popanda Atate wanu, koma inu matsitsi wonse a mutu mwanu awerengedwa. Tsono mawu awa ndi amene akufotokoza kuti Mulungu ali ndi chidwi ndi tinthu ting'ono-ting'ono monga mbalame. Awa ndiwo mawu olimbikitsa amene Ambuye Yesu pa vesi 31 akunena kuti chifukwa chake musaopa inu, mupambana mpeta zambiri. Tanthauza kuti, ngati Mulungu aika mtima wake pa mbalame, nanga kuli bwanji kwa inu ndi ine lero. Tiye titaweni mu chapter 22, mmene tione malamulo azakamangidwe ka nyumba. Verse 8. Pamene mumanga nyumba yatsopano, muzimanga kampanda pa tsindwi lake, kuti mungatengele nyumba yanu mwazi akagwapo munthu. Pano, pali nkhani ya kumanga nyumba yatsopano, imene iyenera kuti ikhale yotetezedwa bwino. Madenga a nyumba ya ana a Israeli anali othasamala kapena kunena kuti afulati. Ndiye nyengo yotentha anthu amakwera padenga paja ndi kukhala pamwambapo. Ndi cholinga chofuna kuti mphepo ndi mpweya wozizira azikothera pamenepo. Ndiye chinali chizolowezi chakuti padenga limeneli anthu ena nthawi zina amakwera ndi kumakhala ngati malo ochezerapo kapena malo ochitirapo mapemphero, ndipo wena ngakhale kuyesa malo ochitirapo misonkhano. Tsono ngati munthu wina mwangosi kaya chifukwa chosasamala kaya chifukwa cha mdima akagwa na mwalira, mwazi wa munthu uyu unali kuyikidwa pa nyumba imeneyi. Kutanthauza kuti mwini nyumbayi amapezeka ndi mulandu wokhetsa mwazi mwadala, popeza akadamanga kampanda pamwambapo monga timaonera nyumba zina zazitali masiku ano, akadakhoza kuteteza ngozi imeneyi. Okondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone pano kuti moyo wa munthu kwa Mulungu ndi wofunika kwambiri, ndipo amafuna kuti usamalidwe ndi kutetezedwa bwino, osati mwa zinthu zimene amatipatsa zokha ayi, komanso kudzeranga kale mwa malamulo. Ndiye monga Mulungu asamalira moyo wanu, Iyeso amayembekezanso kuti inu muzisamalira moyo wanuwo pamodzi ndi moyo wa anzanu. Mwachisoni kuti munthu kapena makolo alibe nazo ntchito lero za moyo wa wana wawo. Lero ana amangopita kwina kulikonse ndi kukadya kapena kukamwa china chilichonse chimene anga chipeze. Koma ngati anawo akuchita chifukwa chakuti inu simunawasamalire, dziwani kuti mwazi wawo udzafusidwa pa inu. Anzanga, kodi wana wanu kapena wanchito wanu kaya anzanu mumawasamalira bwanji pa zinthu zina zimene inu mukhoza kuwateteza kapena kuchitapo kanthu? Verse 9 ndi 10. Musamapyala mbewu zosiyana munda wanu wa mphesa, kuti zingaipye mbewu zonse adazipyala ndi zipatso za munda wa mphesa zomwe. Musamalime ndi bulu ndi ng'ombe zikoke pamodzi. Kani ikuoneka kuti ndi oseketsa ndithu. Chifukwa chani Yehova anali kunena izi? Nkani ikunenedwayi ndiyoona ndithu? Pale anthu ena amene amayika ng'ombe ndi bulu ku joki la ngolo kapena khasu lolimira. Izi ndi zimene Mulungu akuuza mtundu wa Israeli kuti inu simuyenera kuchita izi, popeza tikaona kawiri kawiri misinkhu imakhala yosiyana komanso mphamvu zake zimakhala zosiyana, ndipo mwachibadidwe chawo nyama izi ziwirizi siziyendera pamodzi ayi. Kotero kuti kuziyika kujoki limodzi ndi kuzilakwira kwambiri. Anzanga, Yehova ali ndi uthenga kwa inu ndi ine kupyolera munkhani imeneyi. Tamvani mau a Paulo apa 2 Korinto 6:14, amina kunena kuti musakhale omangidwa mgoli ndi osakhulupirira osiyana, pakuti chilungamo chigawana bwanji ndi chosalungama. Yehova sakufuna kuti wana wake akhale pa ukwati ndi anthu wakunja, ndipo akuchenjeza kuti wana wake sayenera kutero chifukwa pali ngozi yakuti inu mukhoza kukokedwa kapena kukopeka ndi kuyamba kupembedza mafano. monga momwe zinali ndi mfumu Solomo. Tiyeni lero tilekeze pano. Ndipo ndikukumbutseni kuti timasanthula pa Deuteronomy chapter 21 ndi kulowa mu chapter 23 talekeza verse 1. Mene timaona zachilango chopachikidwa pa ntengo, ubale, komaso za malamulo akavalidwe, malamulo oteteza mbalame, kamangidwe kanyumba ndi malamulo aukwati. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zikumukambiri mbale Osman Chilola Manda potitsogolera kusanthula buku lopatulika ku Deuteronomy. Ndipo lero takhatili mu Deuteronomy chapter 21, talowanso mu chapter 22, talekezera verse 30 ya mu chapter 22. Tamva zambiri zokhuzana ndi mavalidwe, mitengo, komanso nyumba, kapena zomangamanga. Izi ndi zina zomwe tamva lero mu program yathu ya tisanthule Bible. Ina yotsatira tidzakhala tikupita mu Deuteronomy chapter 23 kuti zamve zambiri zokhuzana ndi umwini wa Israeli kapenanso zachiyero mu Israeli. Koma pakali pano bwanji tiusiyeni makeyala athu awa kuti ngati nkutheka kutilembera tilembereni kuti tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe Malawi ma SMS 0833500222. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuya kudalitseni zikomo kwambiri.